Sata. Hold on the for the goose.
Somebody pray.
Dika yamba zama mfapa dopa siti mfana.
Somebody pray.
Atizo mwendi kamba zanse zama bota.
Somebody pray.
Dika yamba zama mfapa dopa siti mfana. Zangana ngundidaba jujisa makala jede janti wavala banji ngobe ya kumuda kumpingo ngundidaba abusa na ngundidaba jujisa maimba kwa ya janti ambega banji mau wa kumuda ayay mundima muli ozo ni nyumba yatu ni prison ni oh no hamuna anga ni vele.
Somebody pray.
Mwina, agusaga chifu.